say me sheep and love you. Cause in Kashala, get a spicy masala. Oh,
picha zimevuja nipo naye, na watarifu ni za kweli nipo naye. Msinitafute tafadhali nipo naye, ili sikio la kufa limeziba nipo naye. Korobo hiyo utambi mikuwa naye, sio dhambi wa mbea ukwa mtambi mayamo.
Spicy masala,
mi korobo hiyo.